Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jimaata tigalgala ke sa sala ma walakka jel qabega sa saditti meter bandi kura sagal digdemi lama digdemi shenrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jel qaba fagof dio da radio internet satellite nile satin kanin saganta kenyor do vajirtan dagge fato to kenya jalla tamo akamoltan witata adolesa sodoma barakuma lama afkuda sadet akala kops ethiopia timo adolesa digdemi sadi barakuma lama afkudan kesumesan kesan ran ne modanditi
Mumich Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Dawanna as United States Tigkesan Ittifufani Jiru Mata Oduti Attamoltan Aggeffatota Kenya Antu Jube Horat
Akkuma Tujube Njettet Aggeffatota Kenya Mumich Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed President Bulchisana Noromia Bulamma Magar Safangoni Kabron Arra Magala Minneapolis Jiru Kopi Kenya Rajiresa Wairu Masani Tifule Fanna Dorgumi Sporti Oromo America Kaba Ordo Fudaf, Kamagala Denver, Jirwa Hilkenya, Soranis Gabas, Hanuf Kaba, Garaboda Esina, Marafogat Murusaganta Kenyatin Walinturajena, Amorudaf, Gara Tujubet Devin.
Mumich Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed President Bulchin Sanano Oromia Bulama Magarsa Yero Amakuta Minnesota Magala Minneapolis Ga Anijru Korek Ndesitota Simanna Kanake Sahas of Sisun Kak Ndesinnek Amna Garaboda Yata Synodosin Walda Orthodoxy Ethiopia Mormi Synodosi Biyota Alara Ka Eture Kan Kaseta Ubexise Synodosi Chikana Kambexise Har Gumiata Tamage Gesenture Synodosin Waldati Mormi Wankana Kadabarse Akala Kups Ethiopia Barat Ibokura Sagarif Sadet Tamiafur Sadet Tamishanif Barat Ibokura Sagarif Sagal Tamisagal Kesature America Kesa Kamat Efrate Jilli Abuna Mark Oriosin Durfamu Robi uftufin finne seenu fjira. Abu nich bufatat ayyara bolek abe hanga katedralik distisilla seetti akkasarna waldatit sirni simanna kagegefa mufta unidle beka mejira. Lammi won Zimbabwe filanno akka heddun abdatanitti tarid nagde biyetti daddak amata efo yesu fogoto soddomi saddetif abbayre hoggana drani Robert Mugabe jalatta cuc amaturef gari ta'u mala kajedu gabasi ya tajra durgumtoni president malaman haraganam sagale sani kan kennan enna ta'u tokkon sani kan injifatan ta'u ofittamantan dubbatan durgumminsun president Emerson Magangwagwa kan erga Mugabeen ango gaddi sani boda bakka bu'anif hoggana gare mormitu Nelson Chamisa gidduutti geggeeffama Harare keessa dargaggoonni jiran ba'ani kan sagale kennan enna ta'u heddun ganama bari itu wiirtuun filannu hin banamin achitti argaman Partin biyya bulchu kan Cambodia barcuma parlama mara injifachu salab sudan biyetti biyya parti tokkicham bultutti jijjire jira filannu garele mirganama walin ame jedan jechun qeqan kun garele mormitu hin hammachifne partin ummata Cambodia akkajedetti barcuma parlama ibbatokkof digdami shananu unfate jira mumichu ministera Cambodia Hun Sen Taitar Raturan kan waggota soddomi sadi waggota tidabala shanin eresani jiran. Mormitu ijonsani dorgome tokko lenturre partile tiqqonqoda sagal filanno sanarratti qoda fudatanis sagale argatan tiqqoture. Marsaritin heddun reddun kamotumma Cambodia qeqan radio sagale America dabalate guyyat umraddu la filanno qabani uguramaniru. Kadaggeffata jirtan radio sagale America sagantafan oromoti. President Donald Trump yo Congressin biyasani korugaltumma seran ala ittisuf mallaqa edede danga Mexico ratte akka ijaramuf olu raggasis netay hoji motumma kacufanta u dadatan hoganan United States kun kan kanajedan mormitoni sani demokratoni nagenya dangaf sagale degersa akka kennanif gafachu danture odunamma afqamnu kanu
Kada gajirtan as Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. kan kamisa torban dabre jilangot Ethiopia dur Sudan Washington sena mumich minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed sambata dabre kanas Washington DC kajiru galma convention center jedamu kesa tummata kuma heddu fuldurate aswat agesisan fula Facebook kenyarra takasumasimbo tamsasa satellite in dabrurate kallatin kan dabarsature agesani jirtu jenne abdanna walgay gudda kanarate bulchitun Washington DC Meryl Browser Aman argamudan asawad agesani guya gafa sana jechun adolesa digdemi saddet guya Ethiopia jechudan abbatat moggasani jiran. Hasan mumicha ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed irrajire sisa addadduma kamnu walittifinne Ethiopia tokko taudan Ethiopia jabdu gadamne garafundra tatar kamfannu kajiru tikafule fateture. Antilekia garin sun fardicha akan dursine gufud anis akan gufachisne kannem fagola luqofatu untane iddoyanne gawudaf sirresine ummata gara tarkamfannu akkatanu fedi kenyaf jabina kenya addaba fannu jechudan dubatan
betarikochachin lyallayun lyaqayimun lyaqwarfun yemichinu berkatta nagaroch tenegrawnal
biyyi guddaan samni guddaan walabumman demokraasiin hangni keessa jiraatu uumu yoo barbaanne kan hojii duraa kan ta'uu qabu of mo'achuudha of waliin araaramuudha seenaa keenya keessatti dhimmoonni adda nu baasan wal nu mufachiisanii fi walitti nu dallansiisuu danda'an hedduun nutti himamanii jiru seenaawwan nuti himaman kun kanneen walitti nu dhiyeessan wal nu gufachiisanii fi wal nu mufachiisan fudhachuu dhiisuudhaan kanneen walitti nu dhiyeessan fudhannee gara fuulduraatti tarkaanfachuu qabna kanneen wal nu mufachiisan abbootiin keenya dogongoraniiru jennee dudduubatti dhiisuu qabna nuti jaarraa 21ffaa keessatti jibbinsa labsinu jennee haa dubbannu jechuudhaan dubbatan. Waa'ee jibbinsaa haaloo inaaffaa fi jallina biyyattii keessatti fuleffachuu yennaa dubbatanis.
Xilaachaa, qiim, qorshoo, beeyqirtaa, yizzagaa.
Jibbinsi haaloon dhiifamaan haa cufamu inaaffaan shirri siyaasaa dabni dinagdeef jallinni waan namaa kasaarsisu ta'u. Itiyoophiyaa caala eenyuu ragaa ba'uu hin danda'u ajjeesuun fafa ta'uu qofatu hin taane mo'amuudhaa jedhani jira muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy Ahmed kaleessas gara magaalaa Los Angelesitti maluudhaan uummata kuma hedduu walga'etti haasawaadhuma wal fakkaataa dhageessisan. Gama biraatiin kamisa darbe akka magaalaa Washington DC seenanitti qaamota adda addaa waliin marii gaggeessuu jalqaban. Araaraa sinodosii lameenii kan waldaa ortodoksii gidduutti uumame ilaalchisee bakka hoogganoonni abbootiin amantiif amantoonni argaman galma hoteelaa Watergeetii keessatti haasawaa dhageessisaniirraa jalqabee jimaata waaree booda gurmuulee lama wajjin yeroo adda addaatti wal ga'anii jiran dura hoogganoota siyaasaaf hawaasaa akkasumas immoo rogeeyyii waljiin marii gaggeessan galgala immoo. Hawaasa daldaltootaaf gurmuulee hawaasa adda addaa waliin marii gaggeessan walga'ileen kun irra caalaan kan gaaffiileen adda addaa irratti ka'anii deebii argatan ture guyyaa sana bakka bu'oonni adda addaa walga'ilee sanatti hirmaataniif kanneen itti hirmaatanii gaaffii dhiyeeffachuuf carraan arganne jechuudhaan dubbatan haasofsiisnee turre kan walga'ii jimaataa galgalaa sanatti hirmaatanii turan kutaalee filaadelfiyaarraa kan dhufan yuunivarsiitii Bloomsbergitti Piroofeesara barnoota dinagdee kataan Dr. Abarraa Sanbataa akkana jedhan.
Guyyaa 100 akkasii erga oofisii piraayim ministerii qabate Dr. Abiy garuu yeroo gabaabbi kana keessatti jijjiiramni dhufe hammana jedhameetu lakkaa'amuu hin danda'u. Kan yaadne oli kan godhame. Garuu san waaqas galateeffachaati isaaniinis jabaachaati uummata keenyas jajjabeessaati garuu bakka gahuu dandeenyu san gizee walitti qabnee ilaallu hin jalqabnee jechuun dandeenya jijjiiramni oli. Innaa jijjiirama amma. ufikan takka takka rgojuf namon neman hidati kumataman ya unisani achke sab gize jiratanis badala kamya kasani ratumi agar sisun biya wanda gudda garu ummata kanaf ummata chitti ogame ka fidan nafasani tidaban lukasani tikutaman ummata kan akalmat baga baatan yechu odon tayin akamotummatit aka ummatatit birarabachun nuraja odumti parlama etiopia la laniton jerakan demaniton aka ambassador shommamela allamusan achitti madrashi ratti bahane kana kanarrage akana talluka korabe akana talije korabe akana tan qel sakonarra kasan inna wanni akana menu ratta hafu baqa kana bona nama ambrarat nu ummamen jedani ummata worom ummata etiopia te parlama ke saudo darbe kundura ga warumti motummanis jabe se qabe wanni kul akon godam de kundurat gosisu wanda ndauna te fakkata karadi na deteni oma wanni to kamen juru kana jalqabu kenya
obbo girma taddesemmo asawasa magala washington dc rayutan jarmia oromo advocacy alliance jerm hoganan akana jeru
figa fatame fi devin kinnan wan magari danjara rakiniko gafi gafatame da kafin acharat kai undumtu waye sabab sallamo waye oromo wayna dadda oromo ndret du'a ture so man kenya ratti wore gama ture gafin to kolle wan kai energine waye abba biyu maratti tae waye afan oromo kiral language katawu tae sabin kenya sallafa bukau gafi kawu ko fason tae anumtu achke segalun ko namne achin nuwe ko biyarra kan be wan galche male maqaan keenya kanaan dura ture galmaayel agarure innaa nuti as geenyu angeessan hin jiru jedhanii nu deebisuu turanii namootni muraasa qofatu gale sanumaayyuu baay'inni isaa hawaasa keenya keessa bokkaa keessa dhufanii deebi'anii deebisanii soo komiin keenya sanarra.
Sana dura kan geggeessamee ture marii dhaabbatoota mormitootaa irratti kanneen hirmaatanii turan hoogganoonni dhaabota shanii immoo gaaffii gaafachuudhaaf carraa dhorkamne jechuudhaan komee dhageessisaa turan. Ijaarsa bilisummaa saba Oromoo yookaan immoo ibso adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromiyaa fi abaawoo tokkoomerraa dhufan hoogganoonni kun. Kanneen keessaa obbo Gammachuu Jifaar Taaddasee ibsoorraa dhufan akkana jedhan.
Mee waamuma dhufnee fuyyuu nuun dubbisnes numa qofa oduun ta'in jaarmee Oromoo jaarmee afurtaas jira amma jaarmee afur keessaa tokkorreen dilii dhabuu keenya fi xinnoo baay'ee natti dhagaamee jira. Karaa biraatiin Dr. Abiy Ahmed nu jidduutti argamu isaati fi baay'ee ittiin gammannaa baay'ee gammannaa akkuma jedhan hundarra caaladhaayyuu dargaggeessa ta'uusaa nama waggaa 42 ta'uunsaa akka inni itti deebisuuf akka inni fagaatuun inni godhuyyuu. Baay'ee gammannaa waaqni kanumaan nu gahuusaatuuf waaqni galatamuun jedha.
Adda bilisummaa Oromoo irraa qondaalli dippiloomaasii Ameerikaa kaabaa obbo Mahabuub Abbaa Waajis kana laalchisuudhaan silaatii kan nu dhufnee dhaggeeffannee gaaffilee gaafachuudhaaf mariin araaraas akka itti fufu akkasumas immoo dhimmoonni saba kana ilaallatan gaaffileen biyyattii keessa jiran adda addaa kaanee akka deebii argataniif dhufne jedhani jiran.
Takka gaafii akka gaafatan carraan arkanne.
Dhaggeeffattoota keenya ka bakka bu'oonni dhaabilee afranii dubbataniif guyyaa dhuma sana viidiyoodhaan kan dhiyeessine fuula feesbuukii keenya irratti argachuu dandeessu. Gama biraatiin immoo muummichi ministeeraa Abiy arra kutaa ministoota magaalaa Minneapolis keessatti uummata kuma hedduutti dubbachuudhaaf qophaa'aa jiranii Tigistii Toordhufe.
Hawaasni godina Ameerikaa Minnesota jedhamu Oromiyaa xinnoo jedhee moggaafate hawaasni Oromoo jila mootummaa Itoophiyaa wiixata harraa garas imalaa jiru simachuudha. Buufata xiyyaaraa Minnesota International Airportitti argame alaabaa qabatanii sirbaatii eegati jira. Muummeen ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, ministeerri haajaa alaa biyyattii Dr. Warqina Gabayyoo akkasumas pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa fi Dr. Kabajaa obbo Lammaa Magarsaa akka sa'aatti Minnesotaatti guyyaa kana Minnesota seenuudhaa deemanii achi gahuudhaan booda jilli mootummaa Itoophiyaa kun turtiisaa Minnesota keessatti sagantaa guyyaa har'aati qabame lama akkasumas boru ganama tokko qabaachuudha odeeffannoon jiru agarsiisu. dargaggo falmata badaso korek indestitu waligala simanna qopese kesai hogganni kun namakeenya wantaef halli itti hojigi kesa jirus abdachisa ta usawan amanuf sirna simanna qoppa hajru kana kesa qoda qabachuda murtesusa nattime falmatan
kuma bekamu duga da Minnesota ne abiyala kesa romon gudan biya kana jira umman romo bi ala jiru kuma Minnesota hogawa ye da bi ni rakko mata ke na biyala tide da satin turani akana huba namne kuni namake na yo baka kana tupe akkarogatti ke sumaye ognanga made kana hada azufe inni nuwali namne biya kana bucu ya chura isa bicha don tane kasma do president na no romo boloma magasa roga ke sumani ka bajar angalan jenne biyan
tole galato mega sagantan akan dagait harra amma yerona masihasuf sisu kana ga elleda o kanmo california da gara minnesota de mate akajrani garu sagantan qabame jiru mali harra fi bor wanjiru mal fatu qoppa hejer
deruga ara saad murat amboda airport international minnesota tlandi gorani team advance erginejer raw rajitizan sematje chura kuma dufanin voltage gudda to ko target center jarama as magala lakke sati kamne tijra haga nama gumu kuma diddama gumu diddami shani du simatan jenne enna amma nan do sani du futti jira amma tana yo argi te ganama boroda ba namni ba e ya ujira galgal ratamo invite dinari isani ko pesine tin jira jura sani ratti gafi de dilen hanga to pin dia ta jenne tin amanna sani ngoda boro moga bolam mama gasa ummata ormo kanando hana jiran ngana marra adresi wadan jenneti en najechu baganta isani kalma fakka
tolega falmata Minnesota kana turte hawasni kesan hawasni ormo Minnesota yerobaye halli Ethiopia kesa jiru akafo yow hirira nagaha kara advocacy adda adda le hirmacha turtan atis warra hirmata turte kesa to kwakata tenambeka amma mo motuma Ethiopia simachuda qopi gotan kanarran walqabate jijjirama gudda jira simbira mormurra gara de garu jechuda malirra dufe kuni mal targameme ija kesani
dugara kuma jette onna tin site munjinu duga Minnesota ni baye kapso ke sattu yero umani jenna charra hinergati yero umani jenna dira jal feo kinan chun ko fama jal tresani ti Minnesota na kasma kapsa tin turan rally de ma tin turu yani joluma hierra dege der gumma hierra ke ta kete da versa jru kapso ma kana ke ta jechu hirira bauda guya bela la ganne da gongara tibalama guya sadi barakuma la mafura furke sa ko kabulle ti jura awonni amma jijira ma to kota e tananduran motumman regale biya sambuchu motummani EPRDF ke za dufe to ko kayer gegge famuni akille di timatiman timatiman da darba ta je darga gona ka kenna kun wasu an holli kana bi de dugawa dufanne kapso biye ke sa tumanni ke na darga gon eron dalagani kapso mata ke noga digale hoga tipo ka kenna noga forpata no kenna sani holu yum mata dalagani kanarra ka dufe ada jiramni umata ke na gamaji su mata ke na simat ko kenna kapso umata ke na hi ka jannedin amannu albayatin jira jecho tibbi himna baka dogon gorri jurut he baka kana balle su jirtani kara kana de ma jetti wolin de na kana ku prime minister in biya kana dukun jarrasan nu kenne
achuma kore kende situ saganta simanna mumme ministra Ethiopia Dr. Abiyi fi jila saniti qoppa he kessatti koren adarat tiyefate kobat jirachu annatti man jiratun Minnesota ti fi misensi kore kana adde bashatun akka adada fi duda oromo calakisisutti jila gara magala sani Minneapolis imalajiru simachuda qoppa husani dubbatan
akka angafa qotisutitu borana barentu macha tulama awto kun walitti dufne tu qindesine ratti qoppa jirra baaye gammaneera arra doctor Abiyi dafi doctor Lamma simachuda
malfa agarsisu yaddani ada uffatamo nyatamo sirbamo
si wanturga uffatani nanno addaddad ana kamitina ka adani mullatu uffatana garsisna mesha kenya nagarsisna siqe kenya nagarsisna siqe jala debartu fitiko opadra sirbiti jira boko yadora jerumni yoro majennu shoboko yadora kuni wan bayo kesa kaba gutati simatta nama kutate sabasafe biye saf abate durad abate jejetta akani chamuti akani sakana dura ejete cala amma mor mulato mali fi kuni wanta wagga diddami sorba ke fatin arginetu harra arga jira sadi gidut waan bareedaa waan gaggaarii argaa jirra. Isaafniifis jabina ta'ee akka isaanitti fufanii waan babbareedaa akkuma kana nuu qopheessan gatii barbaannu baay'eetti qophoofneera.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya. Qophiin torban Oromoo kutaa Koloraadoo magaalaa Denver keessatti qopheessame qalbii tokkummaaf jaalalaatiin akka dansaatti xumuramuusaa dubbatu qopheessitoonni. Qophiilee kana keessaa tokko wal dorgommii kubbaa miillaa kilaboota Oromooti. Kilabii dirra dhawaatu mohatee jedhu soraatu qindeesse.
Olinis nagaa Denver Colorado jirra wal dorgommii Osfaana yookaan ammoo Oromoo wal dorgommii kubbaa kilaboota kubbaa miilaa Oromooti mara kana achitti taphatan mata dureen qophii baranaa yookaan ammoo wal dorgommii baranaa tuniin Samiroo Bilisummaa yookaan ammoo Ganna Bilisummaa jedhanii maqaatti moggaasan. Osfaanaan tuniin ganni 20 lammeessoo barhan armaa Denveritti taphatanii akkuma beektanii hanga tokko durii meeshota taphachaa bahanii qophii akkana kana irratti nama hedduutti nama Oromoo fulaa hedduu wal turuuf fakkeenyaaf nama Awustiraaliyaa nama Neezerlaandii dhufu argee. Kanaadaa dhufu argee nama hedduu takka walitti dhufu bara kana kilaboota kubbaa miilaa Oromoo 22 Denveritti walitti dhufu 22 keessaa 20 Ameerikaa walitti dhufanii North America keessaa gami kaan ammoo United States jechuu 20 United States keessaa walitti dhufanii lama ammoo Kanaadaa walitti dhufanii walumattuu iyyuu 22 jechuu kilaboota 22 North America yookaan ammoo America kaabaa keessaa walitti dhufanii. Fulaan itti qopheessan Denver Colorado dorgommii tana diree daawwaatti mo'ate waancaa fudhate kun feesbuukii keenyarra illee isaaniitti himaa baane talammeessoo immoo maddu alaabuutu lammeessoo ta'e tadeessoon leenci diisiiti hafeessoon ammoo burqitu kilabii Denveriiti jechuu akka nafa fakkaatti qophiin baranaa tana fakkaatti abbaan waancaa fudhate kana lamammaa tana dubbisuu jiru kun obbo Mahammed Bullooti miseensa durii pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo Denver Colorado'ti amma immoo boordii illee kee jiraachuu illee baatu nambadaasa ijoollee mo'atte illee badhaasa illee kenne am dorgommii irra baaneetiin eegi dorgommiin dhumatteen dubatam dubbisuu jira obbo Mahammed guddoo si galateeffadha. Mee dorgommii bara kana akka nama keessummaan hedduun itti dhufteetti afaan gabaaboon akkamitti ilaalte qophii bara kana namni gargar illee yaa'ee haadha immoo keessummoota Oromiyaa dhufanii akka obbo Lammaa fa'a muummee ministeera Itoophiyaa akka obbo Dr. Abiy fa'a simachuuf akka Washington DC dhagallee ni jira meeshota illee faayaa illee ni jira qophii barana sana bokkaalleen xiqqoollee san dhibbeellee afaan gabaaboon akkamitti ilaalta akkamitti sanii deemte.
Qophiin baranaa kun yeroo jalqabaatiif as Denver Colorado akka ta'ee hedduutti milkoofne jirra karaa nagaatiin karaa naamusaatiin keessummoota keenya keessatti adda addaatiif biyya adda addaa addunyaarraa dhufanni keessummeessinee jirra baay'eetti milkoofne jirra Oromoo walitti fiduudhaa kaayyoon isaa obbolummaa cimsuudhaa Oromoo gargaa bakki adda addaa akka wal baratan godhuudhaa aadaa Oromoo barsiisuudhaa Oromummaa kana cimsuudhaa obbolummaa cimsuudhaa baay'eetti milkoofne jirra namoonni qophii adda addaatiin. Gara state DC LF gara Minnesota hanurraa deemaniif waan muummichi ministeeraa as dhufeef jecha obbo Lammaa fi muummichi ministeeraa illee ilaaluuf garas waan namoonni nurraa dhiddataniif malee bukkaan tokko tokko waan roobeef malee kan gama kaaniin hawaasni keenya hawaasni Denverii uummata bakkee dhufe kana gadi ba'ee simachuudhaan qubsiisuudhaan geejjiba kennuudhaan torbaan guutuu tajaajila kennu. simanneetiin geggeessuuf amma qophittiin jira.
Kanaan isaan irra lumatti mee keessa gabaabseeti uummatni isaan akkam walitti jirtan hawaasa Oromoo haaraa jiru akkamitti jiru waan hedduu irratti fakkeenyaaf yoo dhuftaniitiin Washington DC dhuftanii qophii akka kaarraatti isaan argina waan hedduu irratti isaan dhageenya namni Oromoo hagamitti ramka'ee jira akkam walitti jirtan.
Namni Oromoo kaas keessa jiru hanga 2000 hanga 3500 ni ta'a jennee yaala. Hawaasni Oromoo as cimaadha. Yeroo adda addaatitti advokeesii waan dhimma Oromoo ilaalchisee hacuuccaa biyya Itoophiyaa keessatti adeemaa ture dammaqinnaan hiriira bahuudhaan seerri adda addaa koongiras Ameerikaa keessatti akka tumamu. Mata durummaatiin hawaasa Oromoo kabakkee adda addaa jiru wajjin ta'uudhaan asii. DC debne hiriira gochuudan senatorota fi warramana murtika maga state ke najiru gara demudan labi gochuudan akka house billin 168 akkatar gonejira kana harka heddu asif DC hiriira iro lama debne atlanta le ni debne kunundin hawasniwa walinjiruf wan oromo ta'a wan oromo faida qaba rawaltane alkani guya hogas amajrojin cinada banne delegatu re amas delegaji ra yiro adadda titti balan bi yakena kesatu kakara somali ragab asida balate kara balin da balate hagamu yaletti namaitunur ra umena meddutunur ramadae kannin gargaru daf kara qabenya tinis yiro heddo walitti qabamnetini gargar sagudda goratu re wan advocacy go nu akelman oromo tokkotin hawasni denveri shora gudda tabate amandurale intabata jenne na amayu torbankana gara minnesota na meddu tu deme mumuje ministera ke nafe obolama presidentina no oromia simachudaf argudaf jejebe sudaf jijira makana kamilka ujugudaf na meddu tu asigara minnesota de majira why oromo of tof wan oromumma cim surrattin halkani guya community nasi community denver duwa dunta ta colorado ke sejiru asina lalle miles at data ma ratti namote du green leaf magala je damu fi this is morgan leba ke jeramu bakke la mankana ilman oromo he dujrani nujalatin gurmani e wanga fa nef garga saga fa neferi raga fa ne nufana de maniti noji tajajilan kuni hawasni oromo ka dinvara ta umale ka colorado jirufunda ulitti kabe ammate ka socho suta charra kana tingargarame hawas oromo dinvar bay galate facchu barbada maka hawasa kanatin gafto kolle nuqafati sanibe kani yero addadati wa michagone damaginnam bani gargar sagittu godani galbidarsa walinjirra hawasni kun amalle funduralle akka woltaeti nafanto kun ulfana demu asuma wa michagochu barbada
densa kam kan namo jolla kana bedergo mitana akka woltrosto yuzalte tinjetto me nemi romo kharam ke jiru kafula fede america ke jiru len takinu makka ka khees bakata ta yidu fe khal libyan du fe khana gito ko bolen du fe agito kammo bakan la fakka ka khee mareti ni mare la fakka ka khee du fe na gito ko kenna fi khale andu bisto facebook re na le kardu bisto ko gandi dama kenya ke sarra ka de gar gala ma khee dabre asu du fe jeda nemi akasi he duje haro ko he du he dabre ten du afjire ni ra khee ten du yo len amma dirre ra tabatin targin tunu yo hamati ni sanira kenna kana khee du fe ta tulam qalbi dansan rakina biya base amammo lafdan sa khisat qalbi dansan e khan doktor taw feda khan engineer taw feda khan mali taw feda e khan biya de betu jukka kaw jechu feda womdan daw namutira e yolle kana kawl tfidun kunen akisin kubba mila wali intaba akisin sport wali intaba akisin barno de sani jabe fat akena fawiso jolle khale sir bete jira dur gomme rat yokallal tu jolle ngambar no saati lentana na wan rakko khees dufte argite barno ta jabaachu huji jabaachu rat e mal argu jirtu wana gamnam abda chi sargu jirta buma mi dafan gababon
bareda jolle nas dufte gam addaatin rakin addaa gidira addaa ke saabi addaa ke sakakata murai dufani astufani kuni amerikane biya badatuda biya yuati wan hunde titalagatte gana magalgal timil kofto yo baratte timil kofta yo dalatte timil kofta yo gurmorte timil kofta karakanan hire argame hundanu itfayedamu dan community ni mo namonni nu duro dufani kanu boda dufanille ummata kana jabe sine karatu reti mudifne kabaratulle akabarnota nakachimu kadaldalulle akachimu kadal gaaw fiille akachimu goneetin chaatu kujalatti chaan community waan kamnu jecha community kana keessatti wal kabaratulle akachimu kadalagaaw fiille akachimu goneetin chaatu kujalatti chaan community waan kamnu jecha community kana keessatti wal kabaratulle bakke barnota arra kadalagulle raabeet bakke addaatitti walda darga golle kamna walda kubba milalle kamna kanil jalatin
gurmaani kubbaa taphatanii yeroo isaanii ka barnoota irraa qusatanii
Soraaf keessummaa isaa guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya xumurataa jirra dhaggeeffattoota keenya. Gama keenyaan nagaatti jenna. Boor sagantaa biraa walitti deebina. Amma sagantaa afaan Amaaraatti dhufu. The Voice of America.